yande joyno wittodi emin tagi sappo e joyi nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar Dianganta on ndere ko e kibaruji men ni hande subanani giidal naati caka hano himɓe seni e parti politique kiji ɗi leydi men Niger ɗum ɗo ñalade récemment gam waɗugo cuɓaki conseil ɓe noonni sappo e tati lewru décembre hitande duɓi ɗi e nogayi hande subanani parti politique kiji ɗi gala gaɗa laamu gon kamɓe ɗo ɓe kawri ɓe kolli talkuru maɓɓe ranere noonni dow ƴewtinaki golɓe gaɗi dow laabi cuɓaki ki gomnati leydi Niger joɗɗini yewtere men pindirol hannden ɗo ko ƴewata hano durduɗe diifa e maraɗi noonni no nder fi saɗarma ɗum ɗo waɗi duroɓe no wonno woytoro waɗi ɓe gatti daane mawne yaade e gomnati e himɓe balloɓe gattanaɓe junngo ko wattani mosola heɓe tokkomi on nan pittol haalaji nder kibaruji men sappo e tati lewru décembre hitande duɓi ɗi e nogay kan woni ñalade resane gam waɗugo hano cuɓaki conseilɓe nder leydi Niger nder andinore nde Isaka Sunna horejo seni waɗi subana o nder galluñe may nder giidal natugal caka himɓe fedde hano hawjino e filla cuɓaki seni noonni e himɓe parti politique kiji leydi men Niger di horejo seni Isaka Sunna noonni yewtidi e jadimi Moktar Hammadou
hannden seni fedde leydi hawjino filla cuɓakiji wurtini ñalane wawude wadde mosola foɗu foɗu ko tawa caka himɓe politique leydi Niger ɗum heɓo misali har ko darata gaɗol cuɓakiji conseil en ɓe sappo e tati lewru décembre hitande duuɓi ujuna ɗiɗi e lasun kanni seni hi'i wawi waɗude cuɓakiji ɗi tawe torraki cuɓakiji ɗi du gaɗe fadde ɗi to waɗede hanono partiji politique ɗi ƴamiri ɗum miɗen giɗi du himɓe paama ko durwude ko watta potal heɓo waddi ko ñalade nde suɓa kayre du tan seni hi'i wawi waɗi cuɓakiji ɗi endan gam no wodi fa hannden golle moƴƴinol dewtere lappal kartiji woteɗi jamani gaɗaɗi ɗi ko wonno heɗi fedde seni de
bureau mawne des partis politiques ji ɗi gala gaɗa laamu gun noonni hannde sumana yeeso kokkoɓe habaruji ɓe burtini haala maɓɓe yaasin dow hollugo talkuru maɓɓe raneri noonni dow fi laabi cuɓaki leydi din noonni ɓe mbi talkuru maɓɓe duni no moƴƴere dow ƴewtinaki kiɓe gaɗi dow ko ƴewata hano laabi ɗi gomnati leydi Niger joɗɗini noonni ɗon ɗo waɗi kalowo dow inde hano fedde maɓɓe de noonni fedde FRD2R noonni Mamman Sani Adamu o yewtidi e jaadimi Moussa Hassan
dewtere amin de pecce mum no tati feccere arandere den no holla sigilaji cuɓakiji ɗi jaada heno laabi démocratie bi'iri dewtere hawjine filla cuɓakiji waɗani nder muuyo ɓerne fedde CNDP de hoynanaka waɗa golle mum jooɗa haaleji caka himɓe politique ɗi enda heppori hannde himɓe du koynanaka laabi ko holla ñumo ɓerɗe mum'en jingano hakkeji mum'en feccere mayre ɗiɗa ɓere den kandu no waɗa filla gaɗanol himɓe kartiji wote ɗi jamani ɗi enda kam fuu e sigilaji kawjiɗi filla cuɓakiji gaɗoyteɗi ɗo nder leydi meɗen nder feccere de komin gui no waɗe nder golle seni filla mum min gaɗi gam hollude ko jaccere waɗi nder golle fedde de feccere tataɓere den nder mum kollitoje fondita amin tawa ɗum du ko watta ɓi leydi Niger fuu waddi balla mum cuɓakiji ɗi gaɗe tawa foɗu foɗu fuu waɗay gaɗa majji
himɓe fedde OIF noonni kenga ɓe jottake nder galluñe may gam ɓe ƴewtino dewtere cuɓaki leydi noonni ɓe gaɗan hano e ƴewtinaki noonni dow talkuru wote de jaman noonni ko ete biométrique noonni du fedde seni woni no gollida ko woni dow laawol hano timmugo noonni gaɗa mum do ɓe ƴeewa no ɓe gatta kodu laato talkuru du ɓiɓɓe leydi hano yardorto e mayru noonni wakkati cuɓaki noonni no ɓe bowno nder leydi Niger di noonni heɓugo hano cuɓaki lobbo no secrétaire général de fedde francophonie désiré ni fantini nder giidal gal ɓe gaɗiɗi e hoorejo leydi Niger noonni Issifou Mahamadou Kenga jaɗɗire wittine ni fedde CDA woni juurake leydi Mali dow heɓugo narral naata caka ɓiɓɓe parti politique leydi din noonni deyni heɓaki dow ardagal hooreɓe CDA wo noonni Mohamadou Issifou ni hoorejo leydi Niger no tawader maɓɓe hannden alkamisa o ɓe jehiti Bamako noonni gam ƴewugo yala mosolo no heɓoto noonni dow rafi narral gongal caka ɓiɓɓe parti politique on noonni Ali Tunkara noonni hoorejo Sarusi Hawjine e filla jande de denaku do denaku e sigila leɗe Sahel nonni o wi ibe gatti gokka mabbe nonni ko musla no heboto tarnat fudayi ahmed nonni o yewtidi e makko e celalon nonni
joda haleji din no heko e mu'en no wodi gadaadi amma musola on hebaaki misale arani isede yawo wadunu din amma hande idun hedi o bamako ko hawrine ardibe leede be cigilittu gan hebude musola filla sador maji politik leedi maliidi himbe duno godi tammude majjum gan bibbe leedi mali dubbe no mila ko to ardibe leede jobe kawri to labi hebude musola on tidata ardibe leede be duni andabe sanneno denne be bawam balliri musola sador maji politik leedi maliidi
der jahangal mabbe galni no tawa Alassane Ouattara nonni e Macky Sall e Fahankase Mahamadou Bouhari e Nana Akufo Addo nonni mo Ghana der dungu guni lawol Agadez Arlitgu nokkuje gonno don ko woda nonni no horejo hawjine e filla nyibdidin mo Agadez Hualiri day lawol nonni Agadez tawa wala to gol taji nonni no horejo region on fantini Abdourahmane Idrissa Altine o fantini jaadimi Moussa Mamman
présentement nous sommes de la
e hala kakaltenka miden tawa der wakati naton dungu ko Agadez Arlit miden godi no kuje de min kulanta ndian toboda amma min noddi entreprise o hojan du labi do ko yawi e foddi tide dun hakkunde chelol ingal Agadez entreprise on don golla denne nangude chel dugol ingal warde tamaya lawongol no wodi der region Agadez senia umake nyame warde Agadez lawongol sadon ma fuwala lemu nimbe fuunji ingol amma le balde chakitiide de min kebi sadon dan sedda balde mun nayni ko nimbe no biya lawongol taji dum don yo fewre non farede no kure to golle lawongol singa woni be kebayi gollude sengogon ko tobo ndiyam wadine fu jonkay ndiyam wari faddi dum dum don tanno gam der region Agadez nokku non to ndiyam darto mansare meudon duno duudi
ki stagnlo
le duniyaru hawjine e filla labi jandeji noni bangira leydi Niger ni no woni no wada portal mangal do der gallu nyame handen e jango noni mbatu joda kale do jandeji der fi nyaw coronavirus gu no latori non dabareji lobbi no jottite Issifou Arzika jokido e horejo fedde bangira leydi Niger de fantini jadimin Assoumana China nani ko o hali do gidel mabbe gal manam
le forum c'est pour voir les pistes
batti joda kale o gante fude labi kandi tokede hakkunde amin e gomnanti non gam wadde jidal fudu han ko narta filla jande gam wawtu gom miden gada sigila lobbo do jande amma farto o yata o gollire don min kapta chadale den min tokiti to wadde jidal gal do hunde ko dartinta lawol jande dem wadi ko dum hawti e nyaw coronavirus o gam kam lati nyaw bangungu le aduna urde nyawuji hembre paddingu jande le duniyaru fu min ki sake nade du le wakati goto duniyaru fu no don milo no wajita sador maji di nyaw coronavirus wadi der jande ana mina mo fi o jewta du miden don der duruo ko nyaw coronavirus o remani
quel a causé de l'estomidicate
sukabe ahibe sappo dido ni be leddi Gaya region doso di wabe leddi Nigeria ko watta jeddire ni be fu ibe tawa der juude han koreji mabbe nonni gollo sarusi hawjine e fi gurnam himbe nonni mo departement Gaya nonni o holli wiide ni fadde ba be jarate der koreji mabbe nonni hano cellal mabbe tewama seni be tawraka e nyawgu Allah wadi do be tawraka e nyaw coronavirus Abdou Mamman Kabiru o fantini jadimin Fadel Alou
après une nuit passée à Sabonbirni
chagal jamma goto mobe bali le wuro Sabonbirni min kebi wadude be do der wuro Gaya to be padda der sudu vilago loktoro benne ngadi golle mu en gan jewtinaka cellal bali mabbe se ko be ngoddi e nyaw coronavirus nguna be ngala gamminen kay min kana loktoro be de hautade horebe ardibe house be wiama sarobe mabbe pile chagal de cellal bali mabbe jewano tawama be gonda e coronavirus nyandere be gaddano der gayado sukabe njoyo saro mu en ngari kaden dum wadi balde didi sarobe sukabe njoyo go ngari koji bibbe mun dilliti
village parents qui sont venus les chercher.
no nyaaw coronavirus wontiri de leddi Niger di warande kenga no gaydi lewru jiye dumo gonden der mum der himbe chapande jetti e nay e wabe ni jenay kan hebida nyaaw gu non ni der andi norde minister hawjini e cellal bibbe leydi andini warande ni handen der jajir kaledi Niger ni illa dum fuddi warde joni himbe ujinere e herme e chapande didi kan hebida e nyaaw gu non ni der himbe ujina jenay e keme jeego e jeego o hano ciewabe non ni der mabbe ni chapande jeego e jenay kan mayi himbe ujinere e sappo e jetati kan janditi non ni woranja e joy kambe do no wonno nyawte non ni no horebe kawjibe filla cellal bibbe leydi andini
he banniraw e ko he umami e don tamilo
ananal habar onnato dun no
iri habaru oyeno
nyawgungu woni wore himbe delle yasifu gu yottoke daggari me
ha e don hal do coronavirus no
e mana
men magu yottike do to ame amma no wodi ne on watta hisse imagu
aha hokam e dar do majjum
lokotorobe jombe annal kokki shawara do magu ne do loto juude mudun e makataare fade laaba ne o deno dirla nano odja wada dun der sobudum do ma lota juude maada fade laaba de a golliri tekker no kibinaane der buuri lota juude maada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modum ine o ale memude bisaji de do wartike dole memum bisaji e loton juude modon bo ine nyandu modon fako nyaamo lote yeyre modon to joddo to dum ale natugo der jamaare ustire dille dille
a to ne o anta kogal biyan kenan
bannirao mila iccellal bannu mada imma cellal balli lenyol maada
igonga ma jam bonna am buri komai mi yetti beeda daga kuda mi hambatana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
nonno on jarama mi gartan der suudu hala der satar maji rafi durande nonni wadi durobe kewbe be leydi Niger ni no tawra e satar maji mawdi fa yottani be e mursereji nonni ko be wodo potta har ko ciewata mayu mayu nonni ko bisaji mabbe nonni on wadi ni jadirabe be jebe jewti do nonni hano durobe nonni maradi e difa kam dum buri memugo nonni wakati on donni horejo kawji do filla golleji aren Niger nonni Burayma Dodo o wi ibe ta hano gokka mabbe noni ko gomnati leydi Niger e ballobe no nanganambe
hikka dongu waray lawka bisaji duddi bati leydi Bermo en yaade difa gama rafi nyamde jawdi di ko diyan wari fu tawana di tampi bisaji pamari kay joli ni di bati ko fuddere diyam da mawde dindu di bawta ummade don di bati no kuje dudde durobe jawdi mabbe bati san rafo he donka kan wari
hande iri labi di kani koje ko watta jawdi di ummito
ko hoddi dum du no wahani walle no wallirte go o kayfu hembe no kani wada dabare ko watta jawdi din di wallirama haru dumo ba hudo wadi dumo no walla didabel hana jawdi tan hani heba ko nyam himbe du wombe gada ga jawdi din du no hani tafane ko be nyamata gama handen dudal mabbe fu jawdi mabbe bati be ballaka be kebano be codirta leelube gawri mabbe he ko nyamete mabbe he sikur mabbe he atay mabbe jodata ko leeladde ton rafano warambe ninno
iri labi di e bawdon adude ko watta irdun to wadu kadi
ne golle amen woni men jaara bullani amen he gomnanti he yaade ko ko be ceede dum don min gadi dum min gadi min gadi togojo gom men kebi sadda ko men jaarani be togojo gom men kebay gomnanti du jon fu wonno sirio fa yaara men meli illa lebbi tati warde jon tawa dumo yaarama leladde gawri yaarama leladde to durobe ton na ko torraka yotti to nai tampi bauta huna fuu dan wonno yaare dum kay de gojo gom de dudal jawdi den kay fu no wata min nani na walla dun don sanna torraka su dana goddo fu himbe fu no anti ko torraka no waranno har ka diyam dum en fu e nyamande himbe tawa dum batta wake duniya dum ne wada ka midan andani ko wonno wada fu leladde ton sayni ko min bawata min gatta kundula amin na jud amin ko min bawta dum min jewa
do min darnata on habaruji men e fulfulde seni gabbi toton nonni batu joda kalen ko studio kalangu mo Nafisa Adamu yottinta nonni dun do hano ko be tuugi do mo nane binne hore hala kan kan woni balla kay jimobe leddi Niger hani wadda do ko druwi ditta e nyaw coronavirus don min tan kantata habaruji min e fulfulde sayde lamdo holli min jango min gaddan habaruji gon kirtento jam hirti